You're listening to the African Music Mix on the Voice of America.
Maraya kada, Jalila Maramma. you are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Hey, this guy from a party, Big Box Camaleon. Chini, the king on song. Wait, let me talk to these rappers for a second. Some. Windows. Check. Of course, now we cut to bullet too. Chini nazi shot, so salon get na bullet too. Aye, cut to bullet too. I'm rapper cut to bullet too. Baby, can you move me too? Aye, let's all cut to bullet too.
African Music Mix.
Oh,
حبيبتي لحبيب في بعاد وطوال ولا قلبي اللي في الشوق تهول ما عندي غلاه عليه نعول كان علي قبال من حب نسول ما حلتي لحبيب في بعاد
The African Music Mix, where genius meets rhythm, on the Voice of America.
From Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all the points in between on the African Music Mix on the Voice of America.
Police, what in your time? To come on, go to the police, what in your time? alafu ni majeu. Ukiwaambia mambo vipi, wanajibu kama mgambo kansoro kinu. Kwa nini wasijibu kama polisi kansoro bundu? Aisa fandemo, unajua ini case. Kuhopa mgambo kuliko sisi ma polisi. Auto ades na makonzi ya utosi. Unajua utani na wana chimizi taki wewe. Vijana wabongo leko tukukosa wewe mwili mkubwa ninge wapa kesi. Nimepita maskani ya wakani, tabibi mshikaji wewe. Kwani mi mwanamu, lazima maafande tuheshimiki. Unajua kiasi gani tupo sisi. Afande Samueli mtu wa Mbeya. Afande Gosha mtu wa Tabora. Afande Saidi mtu wa Dar es Salaam. Akamatia vina ukapo wa Zalamu. Anatelbu cheshi, majina na heshima vinaondoka. Wanatuita manjabu, Mamuel, wazee. Sisi wazee boka kidamu na chemu. Kula mtu tebunguli jina notupa bosi wetu. Lazivo mtano kipano chetu. Bidabu ji, kachin, kachin.
To the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
Ni para
The best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Saka Kimia kata mo kili papa, oh mufaye na
coming to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
If you want to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on the Voice of America.
قلبي لا قال لي عمري لا
قال لي
اشتقت لا بحن لا قال لي يا ما قال لي يا ما قال لي يا ما قال لي وكان زي الملا فرسل الأرض
to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
Change it. Seven down the muscle.